tendereza mukama,
yimbira
mukama, tendereza katonda wafe, akore bya magero, akumate yebaka, tendereza mukama,
tendereza,
nze kamuyimbile. Yakoze Yesu, yatuwa denga binji, omulungi bwebule munisa. Agabirira bonna, asanyusa buli omu, omulungi bwe tebukoma. Yimbira mukama, yimba otende, akola bikulu ye munisa, nze kamutende. Musukurumye tenda tenda
tendereza
yimusa Yesu emirana sanyu atuade
tendereza
yeugaga wa mawanga wakaruka babunama wasinze linyele wamutenda Ampaje benari sisubira Zeka mutende Asanyu size meme yange Iza milako wankinga Amilako wankinga Jehovah Iza milako wankinga Amilako wankinga Jehovah Tenda tenda Yesu tendereza mukama
tendereza
yimbira mukama tendereza katonda wafe akore bya magero akumate yebaka tendereza mukama
tendereza
nze kamuyimbile